maanta oo sabti ah waxaa dib u bilaabmaya wareegga 16ka ee Euro 2020 waxaana diiradu mar kale u wareegi doontaa magaalada London oo gegada caalamiga ah ee Wembley Stadium ku marti gelin doonta Talyaaniga oo kamid ah xulalka haatan ugu cadcad hanashada koobka qaramada Yurub iyo dhiggiisa Australia. Labada dal kulan caalami ah iskuma arag muddo 13 sannadood ah oo waxa iskugu dambeysay ciyaar iskululayn ahayd oo dhacday Agoosto 2018 taasoo 2-2 lagu kala tagay tii aanay cidina libinta helin. Xulka Atsuri ayaa loogu codeeyay xulka ugu fiicnaa ilaa haatan kadib markii uu noqday qarankii ugu horreeyay ee abid ka soo gudba wareega gruubyada Euro tan iyo markii la bilaabay isagoo wada badiyay dhammaanba 3 kulan ee uu ciyaaray islamarkaana aanay shabaqiisa wax gool ah is aqoonin. iyagoo wada wajaameeyay oo dhinac ka wada maray xulalka Turkey, Switzerland iyo Wales oo ay ku midaysnaayeen wareega oo Australia iyadoo marna waa ku qaadanaysay marna waa qadaysay oo guushii qurxoonayd ee ay 3-1 dirtay qaranka dhawaangalka ah ee North Macedonia waxa u xigtay 2-0 guuldarro qaraar ahayd oo ay kala kulantay dalka Netherlands, balse kulan dambeedkii ayay gool madi ah ku soo martay xulka Ukraine taasoo kaalinta 2aad ka gelisay wareega C. Wariyaha Talyaaniga ah ee Paolo Minacucci ayaa sheegay inuu jarxiiso fara badan oo ka jira xerada Atsuri wuxuuse ka digay in wiilasha Roberto Mancini ay sahashadaan dalka Austria oo ay Belgium iyo Portugal ka sii fikiraan iyagoo aan ka takhallusin xulka ay haatan la xaalayaan. Waxaa Talyaaniga ka maqnaan kara kabtan Giorgio Chiellini oo dhaawac muruq ah qaba, waxa kale oo uu fayaqabkiisu shaki ku jira Alessandro Florenzi. Sidaa darteed waxaa baallayaasha daafaca ee bidix iyo midigba buuxin doona Giovanni Di Lorenzo oo ay Real Madrid raadinayso iyo Leonardo Spinazzola oo marqaatay xiddiga garoonka. Waxaa isna kabaha Chiellini kalsooni ku gashan doona kurayga Alessandro Bastoni oo badanaa dheela kubad isaga ka weyn, halka Jorginho uu yahay bustunka matoorka Talyaaniga ee shidaalka u roga qaac iyo holac tamari ka dhalato. Marco Ferrati oo uu cabqariga khadka dhexe ee Safi Hernandez u qiray inuu ku soo baxay xiddig caalami ah ayaa u badan tahay inuu kaydka ku celiyo Manuel Locatelli si uu u xirto booska koowaad ee nusgarabka khadka dhexe ee Talyaaniga, iyadoo uu mid ka kalena la boodi doono laacibka Barella oo beri dhowaad sheegay in aan xerada tababarka Coverciano ee Talyaaniga laga aqoonsanayn wax la yidhaahdo laacib safan iyo mid kayd ah. Walow uu garab weerarka Talyaaniga ee Lorenzo Insigne sheegay inay waxoogaa daraasadeeyeen xulka Austria markii ay diyaarinayeen taatikada ay ku wajihi lahaayeen, balse ay mar layba ka go'an tahay inay u dheelaan sida lagu bartay baryihi dambe. Misna barbaarka daafaca uga dheela Austria ee David Alaba ayaa ku doodaya inay bartilmaameedsanayaan u soo bixitaanka rubuc dhammaadka Euro 2020 ee ka dhici doonta magaalada Munich ee koonfurta Jarmalka. Waxaan aragtidaa la qaba Florian Grillish oo khadka dhexe uga ciyaara boqortooyadii beer qarada weyneyd ee Austria, kaasoo sheegay in og yihiin cadcadaanta Talyaaniga balse aanay waxba ka deyrinaynin kolay nasiibna ku tahay. Haddaba safafka ay dhici karto inay labada xulla soo shirtagaan ayaa kala ah xulka Talyaaniga Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Ferrati, Berardi, Immobile iyo Insigne, halka Austriana ay safanayso Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba, Leimer, Grilich, Schlager, Zabister, Baumgartner iyo Arnautovic. Dhanka kale, waxa ciyaarta Talyaaniga Austria oo dhacaysa marka ay aminta bariga Afrika sheegayso 10 fiidnimo ka horeyn doona kulan kale oo iski u kulul kaasoo dhexmari doona dalalka Wales iyo Denmark, kuwaasoo ku faltami doona magaalada Amsterdam ee dalka Holland, gaar ahaan garoonka Johan Cruyff Arena oo aan loo ogolaan doonin taageerayaal Wales ah maadaama ay dadka UK ka xaniban yihiin gelitaanka Netherlands. Xulka Denmark oo hadalhaynta ugu badan ku helay xanuunka Christian Eriksen in ka badan xalada bandhigooda ciyaareed ayaa waxa uu macallinkooda Kasper Yulman soo safi doonaa isla shaxdii iyo safkii uu ku dilay dalka Ruushka. Safafka labada xulna waxay kala yihiin Wales, Ward, Roberts, Mipham, Rodon, Davis, James, Ramsey, Allen, Morel, Bale iyo Moore, halka Denmark ayaguna lasoo shirtagi doonaan Schmeichel, Christensen, Kiar, Vestergaard, Voss, Hoiberry, Delany, Mael, Braithwaite, Domsgaard iyo Poulsen. Maxamed Xaaji, Hadalsame Media.